Bom, mu by'ukuri ntabwo ndi Imana, ariko ikintu nasezeranye abanyarwanda ni uko mfatanyije na bagenzi banjye tuzakora ibyo dushoboye, ariko tunabizeza yuko inshingano yacu ari ugutsinda kugira ngo dukomeze natwe ubwacu twizamurire icyizere. So nkaba nabasaba kudusengera ndetse no kutuba hafi n'abapromisinga yuko ejo tugomba kubashimisha muri match ya mbere dufite ahangaha mwiri preparation yacu ya match ya Algeria.